many days when I used to cry daily.
Daily.
I got you.
Katubalabe tebajja kumalako Ogw'omukwano gwakati nkokuba gukyali muto Olaba nabo wabasookayo byabalema Bebo babufumbo bwalema Batumira nabo betamwa N'ebyaffe byalama kati batulabanga kamubi Ekiri twawula kye ndaba
Abani kundongo dala Nafune mirembe joli Ikanfuko mukume joli Sibi pakonza wabia bagamba Ebya febya dala dala Sibi sawala vinebya wakayanda Ebya kutamba Ikansibe na gana mapesa Mutima kundongo kukumirenga Kenkumye kano katabaza Ikali zikina newe kubomu ya gali Tugenda vida vika viwango Tugendo luba mama kwa kune visiriko Sichensa bovenga mkuminkiriza Abel vigambo toba uliliza nga Chema njite baba na chikendele